sar u qaadida nadaafadda iyo bilicsu celinta deegaanka ayaa muhiim u ah bulshada si looga hortago xanuunada ka dhasha nadaafad darrada. Qaar ka mid ah haweenka ku nool degmada Dhuubli ee gobolka Jubbada Hoose ayaa bulshada degmadaasi ugu baaqay in laga shaqeeyo horumarinta bilicda degmada.
Magacaygu waa Nimca Cabdi Cabdullaahi. Haweenku door muhiim ayay ka qaadan karaan magaranaysaa horumarinta nabadda deegaankooda. Waxaan farayaa inay nabaddu tahay gogol, gogosha lagu seexday inu goglano oo kale. Marka insha Allah in bulshadu si wada jira iyo deegaan ahaanba looga shaqeeyo, loona daneeyo, oo macnihii taasoo si guud ahaan ugu dhisan yahay wadanka nabadda, oo si guud ahaan marka in looga wada shaqeeyo ay fiican tahay. Marka saasaan farayaa si macnihii wadajir in looga wada shaqeysta nabadda, oo loo wada daneeyo, oo loo wada ilaaliyo.
Magacaygu waa Amina Cabdi Xasan. Door aada weyn ayay ka qaadan karaan haweenka nabadda iyo bilicda degmada. Bilicda degmada in dumarkeena khayr Allah siiyo, ayaga ayaa dumar oo waxa jira aanan cidna wax ku siinin oo magaalada nadiifiya, xaaqa, hagaajiya, qashinkii waxaas ka kala aruuriya. Nabaddeeda iyo deganaanta degmadana haween ayaan laf dhabar u ah. Deganaanta iyo nabaddana waxay kasoo bilaabataa guryaha. Guryaha waxa nabadeeya ee dadka nabadeeya heshiisyo heshiiskiis la yihiinna dumar baa ka dambeeya. Degmadeena horumar fiican oo qurux badan ayaa ka muuqda. Haddana waxaa leenahay si siyaadiya wadajir noqda, dad isla jira oo isla shaqeysanaya, magaaladooda magaalo fiican, degmadooda degmo fiican oo soo baxaysa ka dhiga noqda insha Allah. Waxaan ugu baaqayaa bulshada dad wada shaqeeya oo isla tashta, nabadooda ka taliya iyo horumarkooda noqda insha Allah. Hadda magaaladeena way horumaraysaa oo hadda horumar fiican oo la taaban karo oo ku sii socona dadaalka la sii badiyo, degmadeena kor u qaadna insha Allah.